studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hede be studio tamani o sa o saki ko modo usman de ko halanto on kabaruji gondi dodi yude men zan de la presse la bamako fili dambele darani en to boggi jande to sappo jena lewru ut 2013 sappo jena lewru ut 2019 studio tamani hebi duubi jeegom hikko yituma wuri mudum yammindinama e puddode hejo heso e senango sukabe tagal imogo def e bak non yone wartani bete 1 kanyi bete 2 puddum bete hande le leddi fu hikko na bado ujinaji chapande nayo feccabe le nokkuji stemdere e sappo jena cakite yontane dedu toppo mango regi ma duan safa wadi bonandaji kewdi e wi mer o non farde jogol hebede bonara be nanama le suudi le kol ngaji di yodi goni sembe kabaruji di men jogani on bismillah don e do studio tamani sappo jena leru ut 2013 sappo jena leru ut 2019 studio tamani hebi duubi jeegom hikka yambere mudum wadi e puddode hejo hesanango sukabe go yitamu wuru mudun non yambinama nyande asoere nokku cinemaajiku dun babbe bakki do hewba na gonno ton kenya fa yimobe ka biltini dum en kedden hem ko men kebani on
yo jokkolbe en kanye sukabe en fuftun na borni non sayaji olo de bindi studio tamani gon do mudum mu inadi tan batte de yambere en kanko kuma ni do kabar hejo fondation irondel bi do duudi fuf kabaruji lobbi tan goni di studio tamani okki lati di sababu kaldal hewtagol jam e denagu der leddi malindi kedan may grot
mi dem belti fa sanne jokitaado o do golle faminde yimbe e hokkude bamtaare kaldal hakkunde malinkobe ele de men kuddno o do golle nde sebe bami anya mudum duubi hikka men tawdo to du e duubi gareji di e leetina muya mudum men paminan burbe lonjitaade burbe waddaade faawarde e be kedataake jaati hono sukaabe faawarde e sukaabe jokolbe
so bangal hejo heso sukaabe be hun chanama hore caggal tayka muyaaji woni ko holliti manudu kabar mudum fotpata togola
le totugol nande jate golleji studio tamani a faamanan tan ko wodi le hem dagu wattu faanda cugo cugola nga je eninga du hedaade kabaruji dum wadi se studio tamani miji se joddondiri e radio ji kewdi faawarde e sukaabe beede hore honono media sahel sefi worini
wi kejaado ministry sukaabe e kanya yawtere sembe caldi ngodo hejo wari jaati e wattu mudu kadanna siru jabati tintino wonder de do ministere
cugo cugola paminanga woni cugo cugola laninanga faadaro e darnde leedi ankaako mudu le ngonaaki meden hokkadun du no halda ko wondi nyande fu
quotidien
gaci e ko nande mudun kuncanama hore sande der ngal do kawrital artiste en hono kinkeji usbi le parolier madun ami wasiji e orchestre si bemol majeur ngiwtini sande jamarende en ji yambere jeddo berde
le yambere yituma wuri jeego berde studio tamani hedatoobe ka kolliti ana jidi beede golleji mudum di o kertodo gondo yoroso wi weltike ka ana yidi du wattu o beedo le ko haldi Ali Haidara kedda na Hammad Samseko
radio tamani inde
radio tamani na jeyda radio jidi min buri fof yidde nen belti sanne so men kitinobe kamba dum ne jidi beeda huncande hore hewjoji mabbe di sabi radio leedi ndi gollota fe no kambe do gollirtani radio tamani hokkam min kabaruji lubbi jottidi ka wattu mumi kedato kabaruji di e le radio go gollirta woni radio sinie na famdi sanne ko min jeli fahane be kuncane hore hewjoji mabbe di beeda memde kulentreji kewdi fof gongal kiriduji e serfiluji amende yallam ne beedoro famu fahande tinno huncende hore fa hande kabaru jande kabaru dawral e hotogul jam
cohesion l'entente et la paix
kabaruji din jiddon hettindade do studio tamani whatsapp mu fu on 7701 5801 7701 5801 handen yo jalaana aduna heesanaande balligu yimbe le mali do non yimbe ana le ngonaaki tiddo iwde me yottaade le rujin batte wadde ndenaagu ana burdu millioji temedidi e chapan jena e jeegon dollar ndarta di fa millioji didi neddo e ujunaaji temetati mudun note handen o yo millioji chapan de jettitan keba ana hawra e le temdere de fu noga e jiddi de imaji BT1 e BT2 puɗi beta hande le leedi ndi fu nanno ana bado ujinaji chapande nay yimatoobe le nokkuji tamdere sappo e jeenay nokku fay goto non sotinaka honono def warno ni le region moti o ana buri tamataato yimatoobe le nokkuji nay academy moti o non lonjitibe fay goto du wala e le mabbe ka e wi horebe jandenen e wi kanko Dawda Dumbia joko ardo academy moti o imaji di puɗi no yidirane yidirani le ko halde Ousmane Niali Bouli keddana hem Mamadou Sam Seck
le démarrage effectif et tout
golleji di puɗi no fevri jati hikka kay centreuji di yonnay non goto to moti didi to sewari ton e goto to jonnato ndartobe na mbara teme tato chapani tato e jeddo ane beedo teme doro e chapani jeegobo e jotto rewbe denno hikka be kewa e gube kay ngala hen sam beedo kay jande lelire buru hewde mudu ti ala fuf min jay beta ko sona sukabe lokko yoga be jita gila law saluji munen ka waka jono kay dum fuf bi lawul gila e fudode golleji di mi micin ni sukabe liku be wiide telefon gaji di hana fe nanade fay der centreuji di wala hala saluji di ira amen yo fuf baba hinade dadundrangal e do tabagol seriaji gurdi kun cinade hore batte ngal do dadundral ur fuf bangal haybgol golleji di
dans le cadre de la surveillance
bamako non ya wara wana ko yafno fay beta hande do lawi yogaji ngaldurnde batte o do projet keso non ministre o dun ministre ya wara o holliti yo faad donugol li ngaldirde yafa o projet wara li lebbi jeegon ko buri police en temen jeegon ndaroto do lawi mawdi joyi ngaldurnde so yoga yetti o do golle yoga be ka mbi tawda ka e makko kedden na hen ko Mamadou Sam Seck min e horme kebani on
Eure 7h beta yotadi fa 9h yimbe le hewbe taykima woltere do datidi kala lawi di neddan wawi nawtorade yaade le ngeni ma warde le dedede nawtorama tan yaade le ngendi e wi bon ko yoga dum do yafanabe fi sede honno holliti kanko Zainabou Keita o
bon c'est matin
ko ngarami ko don mi hebiti dalaji kewdi do lawol gol do sotorama bammi ka heede hamdallahi mi hebiti dalaji kewdi heede mudun lawol gol ana biduna fa sanne e pudda do ka non handen o e mila am ka
e wi jokko commandant CCR Souri Ibrahima Sankare dido dabreji di lato sababu yimbe la njotto no yawiri no gollirde mun en dum hadan dun asidangaaji
le président arrêté a
ka sere yo dejo ya wara yude altinere yade adjumaare le gallure bamako de dum donnete yude 7h beta yade 10h mudun yude du 4h kikide yade 7h kikide go hejo walla yafinde ya wara do lawi di yude ciudi warde gollirde na yude gollirde hoto ciudi won lawi jahoji e garoji ka batte mudun no wartan hono no wonno le lewru korka jabbinduni diga soji motoji mobilage fa warde camionji fu mallundiram fa anabilla lawo
yaina boutiage ki secret
ka kala yimbe le europe der commune ngaji tato berde ma nay berde jidi eti alaji kiwdi fadama be yottade der berde ngallurande dum ko holti secrétaire général syndical lawol bajalankati Modibo Camara
tout ce qui kit bomako hirnanga bomako fu kebali lawol bete o fa be ja le ngallurande non gara hotel be kanno japarade ka hedi gara hotel lawol gol yata ko hono fu rayda yottorte dum lati meti dal hedi hirnanga bomako hono lafe bugu bajalan hamdallah kanyi jikorni e ko nande mudun lawol fu heba ka no yidira bete o sabe fa jaha rayda ka yotti dal mawka kana me jabaro tagal gabri
yimbe le hewbe cultivide na hani lam ko be lantino no fevri yalla be kuncana hore fandaji mabbe di batte kewal jamare bamukonde
duansa le wuddu leedi meedan du to mango regi ma cakite yontere jabbene de nenno bonandaji mudum mawni fasane e wi mer duansa kanko hono bonara be ka nabama le ciudi le kolo dun kanko Hussein Bokum on dardi lami be le ndidu balla commune o fa dognir ni ndiyam di moyine kede ko kanko maire du ansa kanko Hussein Bokum ko sefi fabe
na do wakati yande 14h fa 15h don rebi taboga debbo ngudu an hawra 83 mm gonga 12 gere goto o ka fuuri ndiyam ñalli waali tuudi fewdi caami kukuji caami negeji caami ta alhamdulillahi mayiddi ka fu waɗa hen sa bonande ka waɗi sabu yimɓe jeeɓe ndigi yalti cuuɗi en ndiyam naati fa heewi wala ko yalti ɗumile wadde hannde miɗen mbaɗi minende commandant en minende yimɓe développement social minende yimɓe dogotoron e yimɓe ɓe likkañe assainissement en feewi yaade nokkuji cewri yo nokkuɗi min keɓa yaade saabu ndiyam haaji min yaade fulla tiyan sa wadde hande be beete hande woni ko min gadi groupe ngai tati nati do ngendi kana ndinde don ka do bayi madde ko bonan bayi don ignaji didi ko yete minaj woni gonde e lesuudu mo bonan nade ka jabeke ya hono galle ji tene dere hono hemme de bambare ko kulli tan ni tan ndi fengo e laamu madio kana ko be ngombe tonbe babo min e lengge fayte go fami keda ni keda fuuti ngaji moddo ni keda laawi di moddo
afro basket rewbe tilike kenya dakar le leddi senegal hono no 2017 ni du mali tilima latade tatbo tiagal senegal dido be nigeria mando coupe o tout kanko touti gandega amo le njoyon tibarbe ardibe e debide e glom mali non yan jeux olympiques 2020
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben fama hono yibbe masina jetti ko donnugol motoji e mobilaji le circle o fuditi ko nanno golleji kebal fuditi e wi prefet anon yibbe tinno ngatta na hakkilo sabe haybugol herata ko wadi noddangu de feude mabbe e tinno be ngatta na hakkilo be gollidedu e soldats en be yimbe jom en kabardo be anda ko ko gondi kipike kenya watta 5h kikide e do wuro kurukanda le commune tori le circle bankasi soldats en mali be wombe tombe diwtibe ko be nando non wonki fay ngoti heddaki en kuchala chapantaton amiri en dehal fawarde e remobe kaldi kenya do na engrais di pecirani e wi darani batu onon be fube pami no engrais o fecirani ka e den de hore non konni ke dabare e voucher doni no engrais o fecirte le message fawarde du etat e fi wargol engrais ji di chambre d'agriculture darani odo batu do ngoni sambe kabaru di men jogadi on kedde hedal fande yotere me ana yeso en tawde ko warade
Sido Tamani